like the way you walk it.
Go sour.
Walk my way. I like the way you walk it, baby. Walk in my way.
Original Dandada
Anthem. Yeah. Nimetoka Tejo nga limitede. Sana wari nga lelo paka kwa ede. Alafu niko nenge hata sija fidi. A city boy na dunika mako mako. Niko ngoko sina mkoko, this is so loco. Mr. Voko ametua jiji la Manako. Alafu sina kimango, nataka nizipirembe. Nipige nae kasingo mara shori kafunguka. Chila kandondoka na dude likafanyika ndani ya kuka. Sasa tuko kijengeni party kama tuko rally. Kinondoni mamilon takupelekanga mama. Wewa KU utachill na wanyama watakukubali. Sinza Temeke na Mikocheni, mana wewa Sombetini. Ukiliki nae joto we bakin in A-Town calls.
Rio Masu.
Jumin mina wewe tuganani na tumufuke la side. Wataka niwe nawe love ndo tufuke bauda, bauda, yeah.
Achori bounce, I bounce that down. Achori bounce that down. Achori bounce that down. I bounce that down. Achori bounce that down.
Twerk, 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 shorty. Twerk, 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 shorty. Twerk, 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 shorty. Twerk, 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 shorty.
I like the way you walk. My way.
Say something, baby.
I like the way you walk.
Yeah.
You walking my way.
Come on. Original Dandada.
Yeah. Mina flow, I laugh na imba. Nataka kukonyesha baby girl, he's on Dumba. Pinda ni kupachike na mimba. Mana jinsu na votweke yake nani siki shamba. A city Dandara, A town ara. Hii ni reality. Baby girl, see me quarter.
Soja.
Show
you
man.
You my soja.
Soja.
Show you
man. Show you man.
I said no.
I said no, God, no, die.
Casa no. Casanova,
no, 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 no.